Watu wengi wa hawafahamu.
Many people don't know.
Kuna vita zingine.
Some battles.
Tunapigana.
That we're fighting.
Sio kwa sababu adui ana shida na sisi.
Not because the enemy wants us.
Ila adui ana shida na watu waliokuja kwenye psycho zetu.
But the enemy has a problem with people who are in our psycho.
Na kwa sababu tumewaalika kwenye psycho zetu.
And because we've invited them into
our. Na watu wengine yamkini tunataka kuwasaidia.
And maybe you want to help some of these people.
Na adui hataki wale watu wasaidiwe.
The enemy doesn't want us to help.
Kitu adui anachokifanya,
what the enemy does,
hadili moja kwa moja na yule mtu.
He doesn't deal directly.
Anadili na wewe unayetaka kumsaidia huyo.
He deals with you who wants to help that person. The Lord.
Jomano,
that is why.
Kuwa makini sana.
Be very careful.
Kabla hujachagua prayer partner wako.
Before choosing your prayer partner.
Unajua prayer partner?
You know your prayer partner.
Ni mtu ambaye mnaungana kiroho.
Is someone you unite with in the spirit.
Kwa mkianza kuomba juu ya jambo.
So when you start to pray regarding
something. Mnapigana vita zote za upande wa pili.
You're fighting battles on both sides.
Kwa hiyo unaweza ukashangaa toka umekutana na mtu fulani.
So since you encountered this person.
Utagundua vitu vyako vinaanza kustuck.
Is when you see your issues again it's stuck.
Toka umeanza kumshirikisha akuombe naye.
Since you participated
in vitu vinaanza kuharibika kuliko kabla hujamshirikisha wewe.
Is when your things start to get destroyed.
Kwa sababu kuna vita inatoka ule upande mwingine.
Because there's a battle coming from the
na wala hiyo vita wewe sio ya kwako.
And it's not your battle.
Ila kwa sababu umeshirikiana na yule mpiga vita.
But because you partnered with a person fighting.
Nazungumza na vijana ambao wanataka kuingia kwenye ndoa.
Let me speak with young people who want to get married.
Mkaka kabla
a man before
haujafanya maamuzi ya kuoa,
before deciding to get married,
jitathmini sana,
evaluate yourself
juu ya huyo mwanamke
regarding that woman,
kwa sababu vita ya kwao itakuwa ni vita yako,
because her battles will be yours.
Na hii sio prophecy, kwa sababu Biblia imesema mtakuwa mwili,
because the Bible says you'll be one.
Kwa hiyo usichanganyikiwe na ile poda iliyoficha chunusi.
So don't be mesmerized by the powder.
Wala zile nyusi ambazo amezitinda zimesimama kama antena za senene.
All the eyebrows that she has made.
Ni lazima uende zaidi.
You must go further.
Na ukishaenda zaidi,
and when you go further,
unajievaluate.
You evaluate yourself.
Upendo usikupe pressure.
Love shouldn't pressure.
Iangalie hiyo vita.
Look at the battle.
Alafu jitathmini.
And evaluate yourself.
Nina uwezo wa kupambana na hiyo vita nikaishinda.
Can I fight this battle and win?
Ndio maana sisi,
that's why
kabla tujawafungisha ndoa,
before we make you get married,
kuna series ya deliverance.
There's a series of deliverance.
Upande wa mwanamke na upande wa mwanaume.
From both the woman and the man.
Ili tunapokuja kuwabariki,
so that when we come to bless,
tusione yale ambayo hatukuyashughulikia.
We should not see.
Kwa sababu kuna uwezekano kabisa ukachelewa kwenye harusi ambayo inakuhusu.
Because there's a possibility to delay in your own wedding.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord.
Wako na watu.
So there is people.
Wameshindwa kufikia zile hatima zao.
They couldn't reach their destiny.
Sio kwa sababu ya mizimu ya kwao.
Not because of ancestors.
Ila kwa sababu ya watu ambao wamekubali ku associate nao.
But because of people that is.
Na watu wanakuwa na vita kubwa.
And these people have great battles.
Kuliko upako aliyokuwa nao yule bwana harusi.
More than the anointing that
is. Nisikilize.
Listen.
Ukiassociate na mtu mwenye nguvu kubwa ya Mungu.
When you associate with someone with.
Kuliko nguvu ya giza uliyokuwa nayo.
More than evil spirits.
Shirikiana na yule mtu.
When you associate with
yule mtu uliopakwa Roho Mtakatifu unavunja nira zote kwenye maisha yako.
The anointing breaks all the yokes in your life.
Kwa utashangaa baada ya kushirikiana naye tu.
So you'll be surprised after
ghafla vitu vyako vinaanza kwenda.
Suddenly your things are succeeding.
Yule mtu wa Mungu.
That man of God.
Akiwa hajakaa vizuri na Mungu.
If he's not right with
na
God.
Na vita ya kwenu ni kubwa na nguvu za giza ni active.
And you have a great battle.
Itakuwa vice versa.
It will be vice versa.
Jina la Bwana libarikiwe.
Bless the name of the Lord.
Na unajua sisi ukishaoa,
ukishafungisha ndoa,
hata kama tujakufungisha sisi.
Even if
you lakini ndoa yote ukishafungishwa madhabahuni.
After you got married.
Lolote likitokea la kutokea.
Anything that happens.
Tunaku encourage.
We just encourage you.
Tunamuogopa Bwana.
We are afraid of the Lord.
Anasema ndoa iheshimiwe na
tunakutia moyo. Shall be respected by all.
Tunaomba nawe rehema.
So we pray for mercy with you.
Tunakuwekea na mikono.
And we lay hands on.
Bwana akupe uwezo wa kuwa na amani katikati ya ghadhabu.
May God give you peace amidst the storm.
Kwa kijana mwenye masikio na asikie. Jina la Bwana libarikiwe.